Rocket Records.
Latino. Wanasema mapenzi ni kama beer, nikisha kunywa kidogo najiachia. Kwako wasiwasi sina, got no fear. Kizungusha figa lako nalikamatia. My African girl, you're so beautiful.
You're so beautiful.
Achani kupe penzi, baby, here we go.
Baby, here we go.
Nimepita kila kona, nkapita kila boma. Nikitafuta kama wewe, lakini sikumona. Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killer.
Baby girl, we ni killer, killer.
Kwenye moyo, kwenye flow, umesimama kama pillar.
Umesimama kama pillar.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killer.
Baby girl, we ni killer, killer.
Kwenye moyo, kwenye flow, umesimama kama pillar.
Umesimama kama.
Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi. Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi.
Baby girl, killer, 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 killer. Kwenye moyo killer, 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 killer.
My baby girl killer, kiwa na machungu basi wendo peni killer. Una tatizo apiteti ya chakula. Una flow sabi tena mwana mke sura. Buda taswira.
Oh mama, oh mama. Sunajua si tunavopendana. Oh mama, oh mama. Tuombe dua tusije kutengana. Oh mama, oh mama. Sunajua si tunavopendana. Oh mama, oh mama. Tuombe dua tusije kutengana.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killer.
Baby girl, we ni killer, killer.
Kwenye moyo, kwenye flow, umesimama kama pillar.
Umesimama kama pillar.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killer.
Baby girl, we ni killer, killer.
Kwenye moyo, kwenye flow, umesimama kama pillar.
Umesimama kama pillar.
Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi. Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi.
Baby girl, killer, 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 killer. Kwenye moyo killer, 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 killer.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killer. Kwenye moyo, kwenye flow, umesimama kama pillar. Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi. Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi.
Baby girl killer, 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 killer. Kwenye moyo killer, 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 killer.